c'est var rewbe gube fa heewi ngarele modon e ben joodi ha den saare ma bangay yaltirde gendi c'est var be do gisabe masibaaji jom en kaborde ngadi gelle alay kokol e tukumbe le region banyangara e kolti wida si bonde fu be ji le be jotti le onoku
e wara banyangara tukumbe
le region banyangara yummi to jangul anasanne le jangol min balata sella min galla sudu wana hala gure min kay gendi alay kokol yummi de min gari sukabe me helpe mbarmi kambar jangul wala bali ko komi kebitta fo wala ko komi jogi dum furdum sun yela men yo mi fita de temps to men
rewbe jinna
rewbe hewbe woni eggube yaade nyongi tawade le ngallure banyangara ko sedi ebe sare mabbe be koldi wide kebi fa ba muya faysa tawadun hejataabe
ambe ba jomba de
dogi iude nokkule men warde do min kebi baligo hono rido ngaji kanyi bamborde sukabe croix rouge hokkimin fotije dago kanyimaro so wana dum wala ko min kebi croix rouge ana hokkamin gure hono maro e nebam
ore adam
service development social gondo bayangara holti wide jati himbe hewbe woni egube warde le gennindi hewbe mabbe do fu yo rewbe e wi horebe mabbe service o wadi imadaraji bisiminde be e dartinde be nokkuje dobe gonna lamin dolo woni horejo o service
presidule
anandi hono yimbe janyeli dulkubo fu do woni sakitibe warde o yimbe le gendi songo antaba pelkada e jomo jineki ndeno yu gollirde lollirdo service local de développement social silmini min tafo be nabbi min to apikam kanyi be darti faboto tafo miden jogi crs e gollirde développement social be windi inde yimbele kam kebe jababu fuddo majum tafo
ne pas encore fait d'abord
tagal famugol wargol mabbe bale kumunide nedaku ana gonde wadde imma daraji yalla ana balla be e gube woni holti wide lamin dolo gol fabugol e wi horejo service development social o wadi faabe himbe e gube keba mosala seeda
croix rouge wali min e hokkude gure e kakeji kewdi dum fetchama hakune yimbele teme jeegoyo e hakkilla on dum latto sababu buytude torraji men ong drc dun faabe kemen e jo inde hakkilaji men be gardi e ong goddo lollirdo terre des hommes be dokkeme kake e dabariji bawdi wallude min buri fu rewbe hembe torraji
di egungoji ana mata du leilamu masina region segu gelle kewde serkili o wonde himbe mben eggi sabe torraji himbe jomben kaborde o debbo eggidi e koriji mudun warde kokri gendidi e masina ana wara kilometerji 10 o holliti wido omo jogiti dalla o mandarta du fa bamu e kanankobe kany e jomben anniyaji lobbi
batte rafindenagu min dogi warde do min tampi miden kasingini baligo ono gure e konandimon yela men yo sukabe men heba yade ekol ka komi buri yinde yo wirfitade to mento don gonden joni sukabe me hewbe cella gollobe neddaku ana garano sarude men ka be ngoti warde joni
be rewbe fu ko jalato handan denago hewte tan be ke be birfito le kelle mabbe.